mashaka ari hanze nandi mashaka ari hanze nibyo nkubwiye nandi mashaka iri hanze niba ari mashaka sérieux nibyo agamije ahantu hari ikibazo utangiye kuzana confusion
yego ariko ndagira ngo ibyo mvuze ntabwo bincitse no kuvuga ngo twebwe hari ikibazo cyihari cy'abanyarwanda bahizwe kuva 96 mu mashyamba n'ahandi hose noneho bari kubasanga no muri Afrika gisinde umwiru kwica umuntu ari hanze bari ngo kudashaka yuko ataha twebwe n'icya mbere tugamije nta ari ugufata ubutegetsi ahubwo ni ukuvuga ngo abo bantu bagira uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo ubwo rero uburyo twabigeraho wenda nibyo wari kubaza ariko icyo tugamije cya mbere ni ukugira ngo abantu bagire uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo
ireka nkubwire none se ko muri gusaba imishyikirano iyo mishyikirano niyaho kandi irasabwa n'amashyaka yose iyo mishyikirano muzayigira mwe kujya mu butegetsi ko imishyikirano ubutegetsi nibwo bugomba guhinduka buretse
okay.
Ubutegetsi mushaka ko ubutegetsi buhinduka niba mushaka ko ubutegetsi buhinduka nandi mashaka yose nicyagamije ashaka ko ubutegetsi buhinduka ariko ntabwo washinga icyaka rya politike uvuga ngo njyewe ngo ngerekadanga iby'ubutegetsi ntibindeba ngo icyangombwa nuko abantu ngo baticwa badakurikiranwa batagira gute oya ibyo nabyo twabijyaho impaka ku birebana n'impamvu abantu bashyiraho ishyaka rya politike niba bavuze yuko mufite branche politike ni ukuvuga yuko abafite branche politike bagomba kuba bafite programme politike baramutse bafashe ubutegetsi baramutse ubutegetsi buhindutse byagenda bite bakorera iki abaturage bakorera iki u Rwanda icyo nicyo cyitwa gufata ubutegetsi ni ukuvuga noneho wajera igihugu te kuvuga rero ngo twebwe ngo rekana ngo nta butegetsi dushaka ngo dushaka kubohoza gusa aho hari urujijo
hari byo navuze nakubwiye icyo tugamije cya mbere navuze ko icyo tukuko ambazaga uvuga nkaho icyo tugamije cya mbere ari ugufata ubutegetsi nakubwiye ko icyo tugamije cya mbere ari ukugira ngo abanyarwanda bagire uburenganzira ahubwo wari kumbaza uti abahari ko badatuma bagira ubwo burenganzira muzatuma babugeraho bate ubwo rero nyine kubugeraho nuko ubwo butegetsi bwahinduka ubwo rero nitubuhindura birumvikana ariko noneho icyo tugamije cya mbere nicyo ntabwo byanditse
nimubuhindura muzaba mubufashe
yego ariko ntabwo
noneho rero wimbwira icya mbere wimbwira icya mbere cyangwa icya kabiri wijya ku ijambo gusa ngo icya mbere cyangwa icya kabiri icyo etapi ya mbere wenda ni iyo kubohoza nk'uko abandi bavuga bati etapi ya mbere ni iyi ariko objectifu ni ukuvanaho ubutegetsi buhari kuko ari bubi mukabusimbuza ubundi butegetsi
icyo ni cyo kintu kimubwira ubushyizweho n'abaturage mu matora ntabwo tuzagira ngo tubufate ku ngufu kuko na FPR nyine yari aje gufata ku ngufu none reba aho itugejeje twe tuzakuraho uburiho abaturage bishyirireho ubundi
yewe nyine ubwo reka noneho dukomeze tubyumvikanyeho yuko mu kubohoza u Rwanda muteganya gufata ubutegetsi mukabufatanya n'abandi noneho n'abaturage bakagira uruhare mu gushyiraho abategetsi ikibazo nari ngiye kubaza igihe nazanaga ibyo ngibyo byo gufata ubutegetsi
ariko nabwo uko mu birangije ntabwo ariko njye mbyumva ahubwo tuzafatanya n'abandi gukuraho ubutegetsi rubi buhari abaturage bashyireho ububanogeye
turebye noneho rero muzafatanya n'abandi gukuraho ubutegetsi buhari noneho mushyireho ubundi abaturage bikunda
abaturage bashyireho ububanogeye
ye urakoze kungorora niba byari ngombwa noneho rero muri urwo rwego nagira ngo nkubaze FDR ubungubu yo ifatanyije naya cyangwa se yakoze contact n'andi mashyaka yahe nayo aharanira guhindura ubutegetsi mu Rwanda kubera ko ari ubutegetsi bumeze nabi nabi yakoranye ibiganiro yagiranye ibiganiro na yahe mashaka kugira ngo turebe aho mubigejeje byo gushaka ibirebana n'imishyikirano n'ibiganiro na leta y'inkotanyi kuko habaye ibiganiro hagati ya leta y'inkotanyi n'abari hanze cyangwa se n'amashyaka atemera buriya butegetsi ibyo biganiro bisaba yuko ayo mashyaka yaba afite ibyo asaba yaba afite ibintu ahuriyeho kugira ngo noneho bavuge bati twebwe dushaka ku Rwanda ruyoborwa kubu buryo kandi tubyumvikanaho twese nagira ngo nkubaze rero muri ibyo uweho mu rwego rwa FDLR mufitanye contact na yahe mashaka kugira ngo numve aho mugejeje ibyo byo kwitegura ibiganiro byaba hagati ya leta y'inkotanyi n'amashaka
wenda ukumbaza ngo aho bigeze ubanza atari byo gutangaza kuri radiyo ibyo tugomba gutangaza kuri radiyo turabitangaza bariya twihuje nabo twarabitangaje ubwo n'abandi tuzabitangaza igihe kigeze ariko aho igice nshaka kuvuga ni uko ibiganiro bigomba guhuza abanyarwanda nta n'umwe rigomba guhera ni ukuvuga baba abanyarwanda barwanya ubutegetsi bwa Kigali ariko n'abandi banyarwanda baba bari mu gihugu ni ukuvuga ngo ni ibiganiro bitagira uruheza kugira ngo ibyemezo bizavamo bizabe binogeye buri wese
impamvu mbikubajije ni ukugira ngo menye niba niba ari accident kuba mwaragiranye amasezerano y'ubufatanye hagati ya FDLR na PS mbera kuri hanyuma hagati ya PS mbera kuri bambe hagati y'iryo huriro na RD y'i Rwanda rwiza cyangwa se niba muri approach yanyu mwara contacts amashyaka yose rimwe ku giti cyaryo noneho amashaka ayo ngayo akaba ariyo yavuze ati koko duhereye kuri programme politique tubona iryo huriro ryaba rifite turabyemeye noneho bakabishyiraho umukono noneho andi wenda akaba harimo ayavuze ati rekada ibyo ntibitureba noneho andi bikaba bikiri mu nzira nagira nyine ngo numve niba numve approach mwakoresheje kugira ngo mushyireho iryo huriro ubumwe kugira ngo mu contacte andi mashaka noneho murebe ikintu mwahurizaho kugira ngo nihajya nihabi biganiro muzabe mufite ikintu mwese muhurijeho mvuga muti dore uko byagenda kose ibi ngibi tubihurijeho turi amashaka 10, 15, 20 ni approach mwakoresheje naho bigeze na resulta byagize ababihakanye ababyemeye abakiri mu nzira
kandi ibyo bya proses bigenda byamo ahubwo nabisobanuriye yuko abo duhuje cyakora binyereke yuko ubwo ni ukuvuga ngo amatangazo yagiye asohoka asobanura ati dufatanyije nabo dufatanyije nabo ntari ukuvuga ngo FDLR ni ukuvuga ngo ni abantu babyumvikanyeho n'abandi igihe kizagera ubwo tuzagira ibyo twumvikanaho ubwo ni ukumaze ute approche mwakoresha ariko urebye nk'itangazo ryasohotse ku wa 14 basobanuye wa ubwo mwazarisoma niba mutarisoma nabyo ntaza kuriboherereza ariko basobanura amanama yagiye aba ariko nibyo bya approche rero ubanza atari byo nanone najya gusobanura kuri radiyo ariko nyine njye nasobanuye yuko twebwe uko twumva ikibazo cy'u Rwanda kigomba kurangira mu biganiro bihuje abanyarwanda bose ntawuhinga baba bo hanze baba bo mu Rwanda kugira ngo igisubizo kizavamo umuti uzavamo uzabe unogeye bose ubwo rero ni ukuvuga ngo abo dufatanyije ubu turafatanyije ariko tukumva yuko nk'abantu bose bumva yuko ibintu bigomba guhinduka mu Rwanda, birumvikana ko tudafatanije na FPR n'abishyiki kuko tudashaka yuko bihinduka, birumvikana ko tutafatanya nabo ariko mu biganiro tuzahuriramo. Ubwo rero n'abandi bose bumva ko ibintu bigomba guhinduka mu Rwanda, ubwo tugomba gufatanya kandi niwo muti, kandi nta n'ubwo ariko twabisabye gusa kugira ngo ni benshi babisabye. Nawe niba ndumva ubona akanya nk'umunyamakuru ko gusoma ziriya nyandiko zita ku mbuga zihuza abantu benshi, ubu ni ibyanditse ibyanditse. Abantu bose baravuga bati ubutegetsi bwa Kigali bugomba kuvugana, agomba kuba ibyo biganiro bihuje abanyarwanda bose. Nibyo rero twatangiye, ubwo abantu bakavuga bati duhuriya, ariko n'ubundi bizaba byiza yuko abarwanya ubutegetsi bose twahurira hamwe tukazagenda tuvuga rumwe. Ubwo rero ni ukuvuga uburyo nta
nibyo narabisomye kandi biracyavugwa nta kibazo, ariko ikibazo mfite mbajije usa naho wavuze yuko kidafite ishingiro, kumenya uko mwabigenje kugira ngo mwumvikane n'ishyakiriniri, ntabwo ari ikibazo, ntabwo ibyo bisobanurwa muri zo za communique mwayo matangazo, ariko ntugire ngo ni ikibazo kidafite ishingiro.
Kumenya uko wenda sinavuga ngo gifite ishingiro, ariko ni ukuvuga ngo uko twabigenje, hari uko twabigenje twebereye nabo cyangwa twese, kuko ni ukuvuga ngo hari ikintu duhuriyeho twese. Twasanze duhuriye ku kintu cyo kuvuga ngo dufite umugambi umwe, umugambi duhuriyeho, wenda buri shyaka buri muvoma ifite gahunda yayo, ariko nono akagira icyo duhuriyeho twese. Niba duhuriye ikintu cyo kuvuga ngo ubutegetsi bw'i Kigali buzadije abanyarwanda tuhinde, icyo tugihuriyeho, ubwo rero ni ukuvuga ngo tugomba gufatanya kugira ngo niba icyo tukigereho uhinduke. Duhuriye yuko mu Rwanda haba demokarasi, icyo nacyo tugihuriyeho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo n'abandi tutari twavuga yuko turi gukorana tukumva yuko amaherezo twese ikigamijwe ari ukugira ngo abarwanya ubutegetsi bw'i Kigali iriduhuje, tubishyire muri gahunda, tubifatanye, dukorere hamwe. Ariko noneho demokarasi n'ibihari ihagiye cyane cyane nibyo bose bagamije, birumvikana nuko muri demokarasi ibitekerezo biratandukana, ariko n'ibindi icyo duhuriyeho kugeza ubu ni ukuvuga ngo mu Rwanda nta demokarasi ihari, hari igitugu, hari akarengane. Ibyo duhuriye yuko byahinduka hakaba demokarasi, none ibitekerezo bindi abantu baba badahuje ariko byo kubaka igihugu, buri wese akagenda akabiharanira ku ruhande rwe, ariko muri demokarasi, mu gihugu gifite amahoro, mu gihugu gifite ubwisanzure, mu gihugu gifite demokarasi.
Ariko icyo nakubazaga ntabwo gitandukanye n'ibyo uri kuvuga. Njyewe nakubaje nti ese hari amashyaka mwavuganye nayo mukayabwira muti dore twese ibyo duhurijeho kandi ibyo twashakaga kugira ngo duhurireho, noneho akanga? Hari amashyaka se yavuze ati turacyabitekereza, mukaba mugitegereje? Nge byaba ari inkuru kumenya nyine impamvu ari ishyaka rimwe cyangwa se amashyaka abiri yabyemeye gusa yaba biracitse. Ubwo ntabwo ati akiri muri studio, ikibazo naringiye kumubaza nyine ni ukumubaza ukuntu begereye andi mashyaka cyangwa se andi mashyaka yabegereye kugira ngo bafatanye ubumwe, ariko ntabwo bishobotse kubera yuko communication iramutengushye. Yari yagerageje kubisubiza ariko avuga ati bose dufite icyo duhuriyeho nuko dushaka guhindura ubutegetsi, bose barabivuga, baba abashaka gushyiraho umwami, baba na Simeo, baba amashyaka, mbese natareba mu cyerekezo kimwe, bose baravuga bati turi muri opposition dushaka ko ibintu bihinduka. Noneho nicyo cyatumaga ndashaka kumenya nyine ingingo z'ingenzi bemeranyijeho bahuriyeho nkamenya n'impamvu ari ayo mashyaka amwe namwe gusa yahuriye ku izo ngenzi ingingo z'ingenzi niba impamvu ari ukubera yuko wenda bataya contacts batayashatse cyangwa se niba yo atarabashatse niba procedure yakoresheje wari ugutegereza ati niba dushake noneho twumvikane gutyo nkamenya impamvu na nubu ari amashyaka abiri yabi yagiranye n'abamasezerano gusa n'impamvu wenda andi ataragirana nabo amasezerano y'ubumwe ubwo byacitse ntabwo dushobora gukomeza nari nagombaga no kumuha umwanya kugira ngo asoze asezere ku banyarwanda bahe message ubwo ariko ntibishobotse inshuti mukurikira rero ibiganiro bya radio ijwi rya rubanda niba hari ushaka guhamagara kugira ngo agire ibitekerezo yatugezaho ubwo umwanya urahari mu minota 10 ndafunga urubuga rwa twese niba haba nta bashaka kugira ibitekerezo bungurana n'abandi ariko mbere yaho ndahari mushobora guhamagara muri studio za radio ijwi rya rubanda mbere yaho mbere yuko tuvugana n'umuvugizi wa FDLR fils bazeye twariho tuganira na madame Claire Mukamugema yatubwiye ku mateka
nicyo gitumye mbujije ibyo mvuze ntabwo byo kuvuga ntabwo ariko
nicyo gitumye mbazizi mvuze
ni ngenda vuze ngo abanyarwanda bose duhuje umugambi umwe iyo migambi mvuze duhuriyeho abo bose tugomba gufatanya ariko noneho ntiwahatira umuntu ku ngufu ariko noneho witeguye yuko wese dufatanya uwo ntitwamuhenze nkuko nawe yiteguye ko dufatanya afite uwo mugambi koko ntiyaduheza wibara rero nk'aho twe dufite inzu ifunze ngo umuntu ajye gukomanga nkuko uri kuvuga ubwo waba utugize nka Kagame wavuze ngo yiyubakiye inzu ngo none ngo abantu bari gushaka kuyijyamo winjyaniye reka bari kutwumva bumva ibyo ndi kuvuga ahubwo wowe gushaka gusobanura ibyo ngibyo
no ikibazo nakubajije ndavuze nti ese nuko ndi kukibaza nabi ntucyumve cyangwa uri kugihunga nabajije nti andi mashyaka mwabigenje mute ese amashyaka yose mwara ya contacte muyabwira muti dore ibyo twifuzaga n'uburyo twifuzaga ko twafatanya noneho hagira
ari yabiri yemeye narisobanuye mbere yuko ibyo ntabwo ibintu byose nshobora kubivugira kuri radiyo
naho rero aho hantu niho ngewe mpafite ikibazo
ntabwo wabaza na Karimurori icy'ingenzi ni uko abantu dufite ibyo duhuriyeho ibyo maze gusobanura bashobora kudushaka nkuko natwe dushobora kubashaka icy'ingenzi ni uko niba duhuriye yuko turenganura abanyarwanda ubwo icyo tugihuriyeho gushaka twabashaka ubwo ni ibyo icy'ingenzi ni uko icyo duhuriyeho tugomba gufatanya tukakigeraho
donc ubwo ndatira conclusion yuko hari abo mutashatse ngo mubabwire muti dore projet de société dufite none muze dufatanye
urabyishe muze ntabwo ari ibyo mvuze nge navuze ngo ibyo ndi kuvuga wambwiye yuko abanyarwanda bari kutwumva reka nibo bashobora kumva ibyo ndi kuvuga kandi nabo barumva kandi ndi kumva biri kumvikana wivuga ngo ubwo nshatse kuvuga gutyo nabo bari kumva barakuze ni abagabo ibyo navuze birumvikana reka bafate ibyo bumva kuko uwo ndi kumva uri kubijyana iyo ntari kubijyana nge navuze ngo abantu duhuriye yuko ubutegetsi bw'i Kigali bwahinduka umunyarwanda akagira ijambo mu Rwanda hakaza demokarasi hakajyaho ubutegetsi bushyizweho n'abanyarwanda abo bose duhuje umugambi tugomba gufatanya ubwo rero twabashaka badushaka icy'ingenzi ni uko duhuje umugambi yumva ibyo byumvikana
okay reka noneho dukomeze uje nari maze gukora commentaire nyine tugiye gusezera mvuga yuko icyangombwa ubu ngubu gifite injyana gikomeye cyane nuko ubu abanyarwanda bagomba kuva mu mwobo bakareka kongera kugenda bongorera igihe bavuze FDLR abantu bagomba kujya mu muhanda bashaka bakagenda bavuga bati FDLR ni nk'abandi banyarwanda ibyo byaratangiye ariko iyo ni nzira deja ni intambwe nziza ituma abantu batangira kuvanaho iterabwoba rya Kigali rivuga ngo uvuze FDLR aba abaye umwanzi byanze bikunze ikibazo kindi kirebana na timing y'ibyo byo gutangaza ubumwe ubwo nzakibaza abo ngabo baba bitangaje bamaze kubisinyira nkuko wavuze uti nibo bazabivuga ariko reka nguhe umwanya noneho ugire ubutumwa waha abandi banyarwanda abateze amatwi iki kiganiro uretse ko nyine na n'ubu ntari nasobanukirwa impamvu ari ayo mashyaka gusa abiri yonyine yagize icyo avuga cyangwa se yerekanye ko afite ahahuriye na FDLR wanze kugisubiza kuko nashaka kumenya niba hari ayanze niba hari ayemeye akaba yaravuze ati ariko sindagera igihe cyangwa se wabyanze ngaho reka nguhe ijambo rya nyuma noneho ugire ikindi utugezaho ndetse n'ibindi washaka kudushishikariza niba ari ngombwa
murakoze ntabwo naje gusubiza wenda ibyo ntabwo n'umuntu yanabitindaho navuze ko abo duhuje umugambi dufite umugambi umwe yuko twarenganura abanyarwanda ubwo dufite umugambi umwe ahubwo icyo navuga ni ukuvuga ngo abanyarwanda barenganyijwe batinze kugira ngo bashyire hamwe bahindure ubutegetsi bw'i Kigali kuko igihugu bugiye kugishyira mu rwobo ubu rero ni igihe cyo kugira ngo turenganure abanyarwanda tubatabare batari bajya mu rwobo kuko nibamara kugeramo tuzataburura intumbi
biracitse
turenganura abanyarwanda barabikeneye kandi nta wundi muti nitwe bateze amaso
biracitse yacitse okay inshuti mwakurikiye ikiganiro cya radio ijwi rya rubanda uwo yari bwana Laforge fils Bazeye umuvugizi wa FDLR